Najua usiku kijigeuza baby unipatina. Sina tasimu useme hata tuchati. Kwali yako ndani kukosa talaki baby no. Nisingeweza kubaki. Please, weka sim loud speaker nionge na kijacho. Najua yuko macho, mwambie mina haso kwa jili yenu baby. Sintacha kupigana mpate menu. So I know you miss me.
First let me say to you, I can't wait to see you. You are the treasure I've been waiting for. Do you know how much I really need you? I did pray for the day when I can finally kiss you. You know, say every day I did pray for you. Oh, in my heart today is a permanent place for you. That's why my heart did a beat like do do bang, do do bang. Cause now you are true, so I am family. I sing for you, wanna be like do do bang, do do bang. Baby, now you are go pick up. I am family.
Let's go, boo. Najua fura yako ukiniona, na mina farijika wokinona. Naumia sana mabe ukinuna, nimenyuti kila ila benta rudi nkipuna. Niombe siko mbali kufanikiwa, shika tumbo kisali ntabarikiwa. Wambie beso kolo kwinyo, na kuombea kila sekundeli usije ukarubuniwa. Na usiwaze Mungu ataleta nini, lakija wakike baby jina ntatoa mimi. Alafu najua atakuwa pini, ila na wish kama jekidume cha mjini. Ila chachi uende, na ukipata muda homu uende. Be, ila klabu siende, mana kuna mamende nao wamelelewa na tende. Nimemtuma Picasso kulete kipochi, kisimcha tochi. Nitarudi na TV kakuagizia makochi. Chuma kikonjani kinakuja kwa boti ma baby. Kliniki utenda kwa bajaji ma, na uzazi utokula kwa wazazi. Na mepanga kufanya baby shower, tafanya kuwa mpaka shuga zako tapagawa. Ila bu chachi wende, na ukipata muda homu wende pia eh. Ila klabu siende, mana kuna mamende na wamelelewa na tende.
Every day I pray for you. Oh, in my heart there's a permanent place for you. That's why my heart it a beat like do do bang do.